Brandy, Unia, a brass will say, Obiti and Quasam. But what the answer about Fro Bibi or Bell and Wasson was say, and Quasam a bray a do. Fro Unia, Fre Hoka for a Freoba. Na so was say, and Quasam a bray any. I am soon for Aqua Hayford and Amadi Asami. And then I'm Fidia Wilson a bro. A LifeWed Media Ministry, Nasami, a de bro. Vessere, any demon. Se woma ya bompai de kwa fo no we rade e da wase e yu aye ya kanfo so woma ya hoden na woma ya kwenya so ma iti wasem nyankopo ba fa akuma ne adwunyira do ma hwa sombra na si de we yu hwedi atre wasem mu padi bi eni ni ni adwene ni enti ase ni padi si eni wa wona wasem so yu hwedi atre yen rade ampa o se nya enya nsa eni mi die bi ana edinya kwaje na madom na wonam wadom so no hu ye mobo na frade ama nradi eskusu ebewu achi na wo mi pai bo ni se frade do ni wo no ho di chere do ni wo so no tuli jide mu se opia ne mo ba biara anyoira meda wase nradi eskusu di mu na me bo empire amen onia asama mene uche ende dasu uruma mfuwa humano iti du mienu. Ano ende uwe medu emu miensa iti du mienu emu miensa kusi mwachono yade kwa mbubu mwadi ase viti nga kenkai nini na ama na ama wafutu bibri nuhu kwa ya bafaswa sa umfa kriso kraje mkwa udu homa kristu na wafa kriso kraje mkwa sa kwa viti mi atanasi na udi ama kristu na ohunu sese ukọ asori so a metimi ede wo moa ene onim die a onyakopon die adom wo ene wa chede a nyame die adom wo na odi aboa onyakopon asafo no ama no manyina aye enkosuo pomodia se ampa odi onipedwe no besiwo ti sa foria etiasie aye konkron asemi matunidi say the body of Christ say Christo no ni pedia isi no the body of Christ ni pedia isi kafa asori ho si nyina akoye bakwa kubom akoye the body of Christ sana aya ya kanu sana ya kanu eninti ebehwe akenka asem no efri roma fohuma iti edumienu imumiensa aso edreko po aka sembi na Mama intini yipa. Wasi, ya ni Kristo anyanko fanu sihen huma suo kwae. Si, ya ni Kristo anyanko faa huma suo biara weye munu isi ya kwae. Ya ni tina maa sumafu po enam wema fuwa huma iti dumi enu yumu ya sade kwa itu fuse. Na menam adoma a wodi adom me no so be ka me kire mu biara se onwene entra dia esese odwene na mom onwene enidaho adwene se dia onyankopon isusu gidie acheche de ama obiara no se dia yewo honam akwa bebre ni pedua kurum no na honam no mu akwa no enyina inni edwuma kro no sara enso na ya yeye bibire no ye nipedua kro Kristo mu na ye nyina yeye ye ho akwa miako miako na yewo na yewo na yewo 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 adoma chede a enso nsunye edidem se de adom a wodi adom ye no etie se eye nkomsha mano emfata gidie susuye se eye soma mano entra osum numu se ye ochechirefo a mano entena chechire emu se ofutufo a mano entena ofutufo mu se dia se adumchefo a mano inyi niyem enye se ohwefo a mano emmo no homoden se obrunhunfo se mobrohunfu a mano emfa enimtie enye amen mekenka 18 ni bio ose se oy ofutufu a mano entena na futu nu se oye adimuchefu a mano enyi niyem enye se ohwefu a mano emmo no homoden se mobrohunfu a mano emfa enimtie enye amen a po o ma ho kwan ma nya me nkonko fa o so akasa akyerɛ yen ene pa ya sama mudu ne muham ya sama ese dibiare dibiare no che ye kristo fo yi se ye kan ho abom sa asafo ba ko yi etwa se bebiara yebetu anamon akɔ abonten aba no etwa se ye de osman ye dwuma no se ye nanti mu se de na paul ka ɔse me nam adom a wode adom me no so me ka me kyerɛ mu biara se ɔnwene ntra de ɛsɛ sɛ ɔdwene ei paul ka se ɛkɔ asɔre kosi ade biara brother ne yɛbɛkɔ wo sɛ adwo ada wo sɛ wokɔ ada wo yɛwada wo ne mfi ada ɛne me menda no nyinaa no ɛtwa sɛ ɛka saa sɛm wɔ yɛdi nka kenkan ansa na ɛnɛ ɛni sɛ wo ɛna se dream big so da ɛkɛseɛ ba paul tuufo a ɛyɛ sɛ bia wobɛyɛ kwadwofo adwuma ɛnyɛ adwuma nyamesom na ɔka na ma abrabɔm so koraa ɔka kyerɛ wo adwunnwoma ankɛseɛ dodo ɛsɛ yesu ka sɛ ayɛ a yɛbɔ mpa yɛ ankɛsɛ yɛgya wɔ so wodin wo nti wanyedi mmara na yɛ wopɛ wapɛ deɛ sɛdeɛ ɛne wo asase mae dade duane ni na yɛfa yɛfomsoɔ kyɛ yɛn the lord should give us our daily bread oh eye se ye juma na ye dwuno nyoma ankese but they dey say twine nyoma e buru ya dwuno so christo ni e dwuno sa se ma be christo ni de bible so won do won to rade so no ade ni edibo na wi we ane ade ni edibo na wi o yi ukoda wada obi ene se se won ti compound house ma eni pe bebre a sisi won awo fie yadani prisoners o yadani prisoners ani so utiye na compound house kra ife ru abi wo ha aya na owo ha otumi she mbra se bi fie die ebo 10 o'clock a ese obi abeden ebeda na anya sa na koye busu fie a ene ya na mreni ho obi atim beda bra se but wan ka so kwesi ufie no ebo no nsia na e fence yin what you open o the prisoner e boba success wo munyina da e pala ka toto o mo yina no obi anko bebia sa na ya ye o eso emu no e da wo ye dwini nyama kase na ye se mi si abunsa be 100 nyina adwini a eburu wa dwini so na mo dwini adwini a betimi dia ya bo afoforo o kristo mu say rade me manya me flat bi matin manya adwuma yi na me nua kristo ni a ono so bia me no enyina ewo osun ba ku mu no ono so na bra bo te sey eno ne sha adwene e fata sey sey wo dwene se ampa unia so baboa no e ma se bimpo onya bibi aye no de ahwe ono ne mba no de aka no ene se de ye be sey adwene etra ya adwene so na ye nya ye fe sey enyoma nkesie eche obiara ye be sey ya nkesie pa ah mo mo ya ntra de ese sey ye adwene na mom onwini enidaho adwene yeni naho se kristofo de ade yeye ene ne a aba oman a memetimu gana ha chese enipa ekoto ade se bibe e choje sidisa na o de abon 100% o de ayeni ni kristofo won o kujom no ah wo yesa anoma no te kristofo ni ma na enidaho adwene bie ni ho yeni naho ye no ma yeye kiso si wanya ma unia no wanya ma me kiso si wanya ma unia no wanya ma me unia wo mo yan dwene adwene a eye ndaho adwene se de onyankopon esusu gidie no achiche edi amai ubiara amwe hwe ni ye hwe adoma chede ubia woni de me pop baba kan asamba yiti obisa kan kan amu no achiche no ho ase edada enya me na machechiro mu ampa it is the bible no menka ensin dia twesem no yeden eche na me jidi se achede a jidi achede a yakobo de ama obiara no moma ye nye no sedia odi adom ye moma ni brebia bre yeden emfambam no bia nso bomode nse odi ne dia beboa na safo a oyeden owo mu se se ni media o yakobo de adom na so fasa ni media kwan so no de boa osmanfo paul ama ye hunu se se biribia ye obia no ye nye ne se dia onyakopon odi amen on nyakopon susu biibia chede biia kura biia e na me wo me ye obia eh me na me shenkom wa sori ntino biibia obi kan ti me ba me shenkom bio ya ka jan kom shekura ne dey aje na abeka en kom she ne dey ha en kom she ne dia nyakopon asama wa ka cho na wo ka chere ne ma ha en kom she no no now you can say a prophet, a person who stands between God and man. Now G assembly from Yankopon ho or the man Yankopon ba say say and ob or ka that yasem or kind that sem no kadia away nima on Yankopo or catch. Trace me we cry from Genesis, ebesi Revelation, or try in fitiaseno, so the Yankopon ye boo nipa na or de nipa ya danfo na nipa mpene na boninti onipa ti no fo nyakopon na wakache ze onyakopon no e ko besa ba ebio na oba se ni ene de obi akwa asore na asum ya ne de e besa ye kase oba ye milonia oba ye si eti wo dwene adwene etra ye fen sey na dwene so a onyakopon susu di ama no eti e ma abrabo bebrae bo biere no esi zase de yakopo de amaye no wa de amaye no nye no na yadwene yadwene se obi apese o yekese sene nua obi apese o ye odiye esi ne nua obi apese an odiye ye minka se odiye nye nemom no bomode ase odwene badwene nua ho andwa adwene tra se me besi lo ave ko fue ya obusi okosi ye vene se abatete ta of babel no akotu onyakopon e wo so o ye adwen papa o ye ba ko no sa na o ye e de ye sermon de se ye ba ko a kase ye bibia no besi ekwan ba na adwen e teche na nge oni anwire adwen a e fe se etra eno manyina so na mo ji twene jidi adwen a onyakopon enna wo kokor so na o de adon ya mi shrawo se otie kwa meto asasem we so ya mi shrawo se otie nkwasem minim se nkwasemi eya asama se wutu anamo ewo kristo mu yi na wo yeza kristo pa oba wo do yiraba no fa se wo kra je nkwa wo nyo yiraba da asemi fi life word media ministry ho ene ba mje ya msonfo akwa Hayford ena odi asemi ebro ya mi shrawo me telephone number ni 0244869499 0244869499 hayfordjackson@ymail.com hayfordjackson@ymail.com. Let me share also with you in class. Bye bye.